sopa y fuego. Ahora estaré. Hey. Felela. Yeah. Felela.
Hey, DJ Baby.
Si ya fanya la lot. Si ya fanya chuchot. She just say, sober, sober, sober. She just say, she don't want me. Silly, she don't need it. Naona kama nani nyanyapa kisila. Naona kama moyo natoka kisila. I feel it like she use me. Use me, then abuse me. I feel it like she was not in love, in love, in love. You know mama penzi yanatesa. You know mama penzi yanaumiza. You know mama penzi yanatesa. You know mama penzi yanaumiza.
This way that I carry on my shoulder inaleta kiza machoni, moyo unapata uoga. This game maybe kwako ina noga, ila kwangu mini kama mteja yuko soba. Nabidi ni kucheke, I know you did me wrong. Nabidi ni itiki, I know you love the song. I'm trying to pray along with your game, baby dial anashindwa. Steam on and kata, wana chimba, street nachopata. Wana enda, street nachofata. Sio pezi ni kwata, watu anabwata. Sometimes najazaga mafit na data.
No mama penzi, ya natisa.
I got no time for love right now. I'm in my soul, you know.